nikufe moyo Neria, yuko na wewe. Na ukipotea njia, yeye anakushughulikia. Usife moyo Neria, yuko na wewe. Usife moyo Neria, yuko na wewe. Yuko na wewe Neria, yuko na wewe. Neria, Neria, oh, usife moyo Neria, yuko na wewe. Usife moyo Neria, yuko na wewe, mama. Yuko na wewe Neria, yuko na wewe. Usife moyo Neria, yuko na wewe.